Shangazi, wanakujua mjomba na shangazi. Shika, 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 shika. Yo, yo, my, my. Sichoka niacha ukasema bye bye. Nakupenda ukinitenga hi-fi. Mimi nikapuku masikini sikatai, lakini najituma moja mbili hazikai. Natafuta nikipata tafudai. Hata matajiri wanapanda na kushuka. Nguo zinabanda wakikonda zitavuka. Leo niko chini kuna siku tanyanyuka. Nikozo taga moto taratibu ntavivuka. Basi baby tafasam, nitaka uliniwaze kwa sauti tamtam. Anataka wafahamu kwamba mimi na wewe sasa hivi damdam. Wana roll poka, wakileta ujinga wafukuze. Toka, toka, toka. Toka, toka, toka.